nishike mkono Bwana, nishike mkono,
nishike mkono Bwana,
nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono,
uniongoze Bwana,
uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze,
uniongoze Bwana,
uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze.
Mimi siwezi Bwana,
mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi,
mimi siwezi.
Where? Well,